Yeah. Yeah, ni Lil Feli mazee. Check him. Hii ni ya mafans man. Young Dreamer, money gang. Niache nende zangu sini force ntende wema. Buda kas kubambi unaweza sikiza pia jidena. Sina speed fire dia temi jua na tema. Na hata nsipovishwa pete bado mindo chanda chema. Nifanya jua mafans hakuna fala na impress. Straight adi komasho kama nganya zaka Nairo Express. Mejipin bus excess. Na isa mindo rapa na ogopuliza nameless. Number uno joko rap rana rapa kiona gapa na give up. Jua tawaika chap madiwa stand up. Mwanele ufeli ya keka Kenya joko map. Cause every time I got the mic it's a rap. Lakini jua my dickhead. Wameni under red for a decade. Sima manzi wao nani leaked. Weekday adi weekend. Sirol na my big fish. But mwanga jona chill deep end. Juu my fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta. Jua nasema ti my fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta. Jua nasema habari za hivi sasa neti sasa hivi Feli ndo habari. Hutu ni mktasari bado jo habari. Buda mini jiji athari ukini cross kuna athari. Sports jo mafans wananipenda kwa ihari. Na ihari wezi kachap ata waigari. We kubali hali Kenya kuna rapa na nishinda kihalali. Kwanza hapo awali walon kanyagia uski sai jo awali. No anipendi juma manzi zao muala za chali. Ilali misi jali ila miadarati neza acha bata pana wana wali. Ambio maheta misi nyenye kei. Nuslete nyenye nyeju wapa jota finyo kei. Muasho tu kwa heri wakidaisa na ipei. Na muwezi mkani tega tam kuje na mitego joza neiju. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta jo anasema ti my fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta jo anasema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta jo anasema ti my fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. My fans ndo kusema. Ndo kusema. So wapana jota mbuwa nini heta jo anasema. Yeah. Yeah, it's Lil Feli man. My dude are finest. God is the greatest. Young Dreamer man. Yeah.